JNB Records. You act like you don't know me, DJ Warlocks.
50 Problems Government. Do money away. Don't get over my mood.
Life, yeah, it's all under my pressure. Yo mo la pasi gelo kuku flesha. Yo leja, watamecha. Sukula unga pati usunga pitekwa. Halo wakateka. Ni branch kuno timenya nateka. Kakambako, ni manako. Chip tengo vamo kwira di chintako. Hakuno,
hakuno.
Ni kukosa kuno.
Kaili wino.
Hakuno. Hakusekela katuka. Kuba pondyo nkelele. Kwa wala sapolu tuka notelele. Kaka mbako ni ya soti. Vaule nzidi paka manga toti. Tezo lakina sapoti. Chimaba nyonga pati fulu pati londa soti. Ok, mumafika maunatisa malimu kapangalozi. Notela pa mobiza. Vakashana ni vansolo kuno. Kaka sisi tatulala kuno. That's why tatulala sopa. Olo nijila, zinga ende kapaka. Kuma kelo ufpanga ndo spenda. Kanshira tulika ni mans kukafipa. Hakuti yako na koswe kukafipa. Uponte la gatira kene ulipe makika. Life, yeah, isula na mapresha. Domula pasi gelo kukuflesha. Noleja, watamecha. Sukura unga pati usunga pitekwa. Halo wakateka. Ni branch kuno timenya nateka. Kakambako, ni manako. Chip tengo vamo kwira di chintako.
Can I call my name? Sky dollars in the building. It's all skinny that you better not so. Halal, tafile ya so. Kube nshimbi vale fila kwa mulozi. Tuo mbanga shima nshimu gochu. Kufuwa kufetuari anabana no chulo. Kukosa nga patari. Kushiku kamu wendo kuchila ninjikala. Mkano kuipate kuna la lensala. Shimpa nao, shimpa nao kufika fenao. Ya kosa eo tuwa ikala nawa nao. Ya kosa eo tuwa ikala nawa nao. Atifwe tuwa likosa. Tatua kosa ebo tulale pa kosa. Nenji tosha kosa kashiku kosa. Nino panya pona ngukangwe kuku.
Life, yeah, it's all under my pressure.